Leak touches on the beat.
You know we up in club. You know we pump the bottle. You know we f*** the models. Me and my niggas from the ghetto. Joe Shorty. It's your birthday and we gon' party like it's your birthday. Find me in the club, Kenya, UG, Dar es Salaam. Put your hands up, put your bottles up. Wako wapi machicho kweli, wako wapi mabito kweli. Wako ndani ya club, kama wako kwenye kona. Wako kwenye pub, na mtiti umeshona. Hapo ndani ya club, na mtiti na unyo. Hapo ndani ya club, na kitu kinanyongwa. Hapo ndani ya club, na pipi naziona. Hapo ndani ya club, na wifi na muona. Hapo ndani ya club, ninjimo nyama choma. Hapo ndani ya club, tunapiga mbuzi kagoma. Hapo ndani ya club, machizo ananisoma. Kama ni noma, ni noma, ni noma. Kama ni kwede, ni jente, badai na kuwa wo. Badai na kuwa wo. You know we up in club. You know we pump the bottle. You know we f*** the models. Me and my niggas from the ghetto. You know we up in club. You know we f*** the models. You know we fuck the models. Me and my nigga from the ghetto.
Dora, nakula sana kista. Naishi sana kuva.
Mimi na wewe atuwezi kufanana. Jamana zile kero ilikuwaga mida. Sasa ni na bente na bye bye shida. Ulinona mikuruta sasa mine msoja. Wamefata mkia nimesonga namba moja. Niko pale wako kule na kazi bure. Na zile kero ilikuwaga mida. Sasa ni na bente na bye shida.
You know we up in club. You know we pop the bottle. You know we f*** the models. Me and my niggas from the ghetto.
God from the ghetto, now we popping the barrel. Hustling it from the street, I'm a hustle no hero. Moja mbili tu watatu, kwetu ni zero. Nataka kuni hoji, hoji kusunini. Si story za nani, eti flani na nani. Huyu mtu ndo nani, takuwaje kinani. Towa mchongo we nani, atu ship in a mip. Oh don't touch me, usini chefuwe. Nige, you don't know me, si jori biwi. Kwanza nika ushie, usini zushie. Ukala 1-2-1-2, kawadisie. Mini mtoto wa ghetto, najua kuhaso. Nisha pita zote chocho. Najua misoto. Nagem naijua. Tangu nkiwa mtoto. Niku bang bang. Ilikuwa ni ndoto. Sasa tupaswe mabato. Nameless sasa brandy. Logo rato. Vato I say. Life ni kwere. Haters wana anya anya. Piga kelele.
You know we up in club.
Tuna bang bang. Ndana club baba. Watoto wapakatwe. Ndana club baba. Wakatwe na m***. Ndana club baba. Power para na we. Ndana
you know
club,
we up
baba.
In club. You know we pop the bottle. You know we f*** the models. Me my nigga from the ghetto.
See me rockin' the mood.
We never give up as a city.
We never give up, you see. We took a A-town now, yeah. Every day we
rockin' the mood now.
No, it's out of Chuka.